Munange no mapita Dr. Jesse Kamilo ntakoga tageja made in Uganda superstar na lo. Nyumirwa nyo African Icon and DJ Ericom kuigana radio.com tovao.
Na mimi masikini sasa wanitupa niende wapi na nifanye nini watoto wanalia huko nyumbani lakini hizo mambo ni za duniani umeweka raha mbele wewe unioni njuki. Eti mimi sina mali, tafadhali hawa mapenzi. Wako na pesa lafu hawa na mapenzi. Iyo ni kweli, Kamilio ndio mpenzi. Usitupe eti mimi sina mali, tafadhali hawa mabima. Wako na pesa lafu hawa na mapenzi. Chakula akuli lakini mambo ya mapenzi na ukupa zamani mimi na yeye tulishi. pokea kapata bwana sasa analia kamilio ni panyechi Jamila analia ni mambia panyachi Jamila analia wanawake amemuacha Jamila analia
Boy Michael, and I'm chilling out with the best DJ in the world, DJ Eric Hall. Yo, keep the party going, man.
kola na vina bango teo so kola ni vina bango neko bibala na kana bango teo kebao kasima tushe utatamola malembe chama kopeta ni bango na vi kuninga nanga e bibala na kana bango teo ena malembe karaka karaka aina baraka ukiwa bado naishi usijali utapata. Banyo mwato kwe kolera Ula baby luji baby kwe yunira Haraka haina baraka
Haraka haraka haina baraka Ukiwa bado naishi Usijali utapata Haraka haraka haina baraka Ukiwa bado naishi Usijali utapata
Usipate maisha haraka Ndugu yangu wenda pole pole Wenda pole pole Acha wasi wasi maisha ni walai Anga simba ilizaliwa ndogo Imekomea imekuwa mkali Kwa hiyo sasa ndugu yangu sijali Enda pole pole unajifai walai
Haraka haraka haina baraka Ukiwa bado naishi usijali utapata Haraka haraka haina baraka Ukiwa bado naishi usijali utapata
Simbi babu abogera abogere Uli kumacha sabae sabae
Dr. Joseph Kabila Ntakoga Tageja Made in Uganda Superstar na Lo Nyumiranyo African Night on DJ Ericom Kugana Radio.com Tovao
bibinje binji nyankolera ayamba tayambira mpera yansubiza obulamu bwoluberera ebyensi yabanji byemukolerera tebijja kubaawo enkeera jjukira n'obudde bugenderera yekubo ye mulamu yettaala
Chameleon a go bow. New Yami come run the show. Tell them liquor you know fi know. New Yami a go kill them with you know.
Kila chali ya natamani kukubahai Ulibogea na mimi hukusima bai Uliniacha vibaya karibu ni die You so wonderful beautiful girl Natamani kuone Monday to Sunday Lakini bado na promise ati someday Na kusubiri unapendeza baby anyway
I wanna be the man that you will spend with your time. I wanna be your sugar, wanna be your sunshine.
Budu girl, why not you pose? No wonder Valentine, you get a bag of rose. Wanna caress you from your head on your toes. Treat you tender, go hang on your bow.
Paka chini kwenye flow Mwili wako unapendeza unauwajo Koka kula photoshop no man me say no Afya mungu no man me say no
Ndani ya gram nyewewe kila mtu anapata Swama tu kwenye babinywaji utapata Unachomo wa hela kama wewe karata Unapendeza ata DJ amedata baba
Tingisha, tingisha, tingisha
Take a million for percent Shaitani ana afya kumbe ndiye ana ngoma. Usiamini kila kitu ambacho macho yanaona. Wangapi wana magari na kumbe yote ya mkopo. Benki kiwadai wanarudi kwenye msoto. Usijishi kwa ndoto maisha upangi wewe. Anapanga manani mwombe ili kupewe. Usimdharau mtu kwa kuwa tu yuko simple. Kumbe akili yake ina nguvu zaidi ya kingu.
Unomuraba talina muwe plani. Tomukuba mungo ungo mulanga visirani. Uyu mojo omanji talina plani. Yeye nsibi chuka mungu ya ina mizani. Donyoma jala kwelu matalina musanga.
wanapanga kunishukisha, bado na wapa mikono wanarusha, kwenye roho mbaya tunawazungusha kamili.
Mwambita Dr. Jose Kamilo Ntakoga Atage Jamedi Uganda Superstar na Lo Nyumiru Anyo African Icon NDJ Aerocom KwiganaRadio.com Tovao Munangendo mwambita Dr. Jose Kamilo Ntakoga Atage Jamedi Uganda Superstar na Lo Nyumiru Anyo African Icon NDJ Aerocom KwiganaRadio.com Tovao
Wasi kudanganya tisina uwezo, ninao, nasio mchezo. mateso, ona unipa mawazo, amua, amua, amua.
Mama nyabalu,
bila balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe, acha na balu balu jale,
nalalia nalalia,
sina balu balu baby, nataka mimi na wewe tuwe.
Nebuva nizina,
ukuona.
Dala nebuva nizina,
ukuona.
na kwa taita tichipamba maoko na maoko shamzazi kwe mbuba shemberezi pamba maoko saimbo we mandara sabaita bari mandara ini hangu ndiwe chete shemberezi ndi sasi ndakuona uya uya mdiwa wangu
uso ndiona
uya uya mdiwa wangu we
uso
Tarane buba nisina
Okuona
Tarane buba nisina
Okuona
Tule kutana tukisoma shule Nika mchukua mtezi wangu chule Maskat niyo wewe chule Natamani kukuona sasa kwele Konga nari mwagara parida Na mwagara biachara Ini hangu niwe chete Shembe zine sati na kukona Uya uya mdiwa wangu
uso ndiona
Uya uya mdiwa wangu we
uso ndiona
Tarane buba nisina
ukuona
Tarane buba nisina
ukuona
Wewe unadhani mimi nakula raha Haki ya Mungu si kama nafanya starehe Niko huko natafuta hela Nataka ujue kutafuta siyo kupata Wakati wengine huwa nakosa Huo ni kuwa na muka asubuhi na mapema Hata watoto na wacha bado wamelala
Naumbo niamini
Mama watoto wangu
Naumbo niamini
Wewe ni pacha wangu
Naumbo niamini
Usinisaliti
Naumbo niamini
Nakupenda sana
Naumbo niamini
Mama watoto
Usitoi
nje Atukiwaelezea haziwa uzu Ukiwaelezea shima yetu enashuka Ata wana pembeni na wana tucheka Usizani kama wana kuonea uruma Wanachosubiri mimi na wewe tuwachane Usushiwa usi usikilize na warusi kubali Wanachosema hao ni sumu tu
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini
Na kupenda sana
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini
Why wonze rembula Kwenolo oza tino mera muku chakala Akawala isiba muku chakala Mama wabana mera muku kazana Chimanyeru pia kazanyo Erolusi waliwole zibula Metola wanga kena kumaliri Na mabute ngale kamuliri
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini
Na kupenda sana
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini
Mara nyingi kama siko na wewe Unadhani mimi nakula raha Haki ya Mungu si kama nafanya starehe Niko huko natafuta hela Natako juwe kutafuta siyo kupata Wakati wengine huwa nakosa Huo ni kuwa na muka asubuhi na mapema Hata watoto na wacha bado wamelala
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini
Na kupenda sana
Na umo ni amini
Mama watoto wangu
Nina umo ni amini
Wewe ni pacha wangu
Na umo ni amini
Usinisaliti
Na umo ni amini Na umo ni amini Nina 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 umo ni amini
Toka zamani nimekuwa mimi
Na umo ni amini
Na umo ni amini
Usinisaliti baby
Na umo ni amini
Weni pacha wangu
Na umo ni amini wamekuamini, naomba niamini. Mama watoto wangu sweet baby, weni pacha wangu toka zamani nimekuamini. Naomba niamini. Usinisaliti baby, weni pacha wangu.
Let me see. mesa na oba bude wala
wala
siso ne kopesi misa wala bebe si misa na oba bude wala
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitaza kazi dako, itwa zetami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we na mawingo, site dona stuli na bus corridor. I never knew my breakthrough da bidea, ona yotu wanu tree, courage and prayer. No mami, no papi, no sister, brother there, but I had to make it true.
Nilishikwa na makarao, chabuli Nairobi, I just begun another round. Unumemba!
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
I had a dream to be a star, never wanted to make it, me come from far. Me met another brother from Red Sun. Together we bang Florida every Sunday ban. Kuingia ige mitaza kazi dako, itwa zeta Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we na mawingo, site dona stuli na bus corridor.
Big up ghetto youth gaga men Red Sun. A big ten ogo pa DJ Watagwan. Unumemba!
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Big up my fans for the love that we share, and big up all the media cause you trading me there. Alongside selector Ivan there, big up yourself Leon Island there. Kuingia ige mitaza kazi dako, itwa zeta Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we na mawingo, site dona stuli na bus corridor.
Walisema mengi vile nilivunjika miguu, nyazi mungu ananijali bado napanda juu.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitaza kazi dako, itwa zeta Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we na mawingo, site dona stuli na bus corridor.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Tunavumilia,
wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Tunavumilia, wanatuangalia,
tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia.
Munange no mapita Dr. Jose Kamilion Takoga tagge Jamedi Uganda superstar na lo nyumirwa nyu African Night on DJ Ericom kuigana radio.com tovao.
Chetulumi ni rabitane mwecho mwebe tuimbira tuwa imbiri vizimba.
DJ. Chala, mm.